Mutoto yongeddeyo ssettendekero wa Makerere ayagala Paalamenti ekkirize gavumenti yeewole ensimbi obukadde bwa ddoola za America 16.2 mu za Uganda bwe buwumbi 72 n'obukadde 6 okuva mu gavumenti y'eggwanga lya Korea okutumbula ebya sayansi ne tekinologiya mu ssettendekero ono. Bwe babadde balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola ebyenfuna n'enkulaakulana y'eggwanga aka Parliamentary Committee on National Economy, abakulu abaddukanya ssettendekero wa Makerere nga bakulembeddwa amyuka atwala ettendekero eryo omukenkufu Barnabas Nawangwe nga kw'otadde n'abakungu okuva mu ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza. Bano baali bakulembeddwamu minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu Dr. Jesse Muyingo. Babuulidde ababaka abatuula ku kakiiko kano ebibala ebiyinza okuvaamu singa bakkiriza gavumenti ne yeewola ensimbi ezo. Okusinziira ku Profesa Barnabas Nawangwe, ensimbi zino zaakukozesebwa ku bintu ebikulu 3 okuli okuzimba ebizimbe eby'omulembe okukira ku ebyo ebiriwo kati ebyazimbibwa mwaka gwa 2024, okuteekamu ebyuma eby'omutindo ebisobozesa abayizi ba sayansi okusoma obulungi nga kw'otadde n'okuzimba ekizimbe gali kwoleka omugendo okubangulirwa ba enginiya okuva wano ate n'ebweru w'eggwanga. Agamba nti singa ensimbi zino zibeera zibaweereddwa, Makerere ejja kuba ya nkizo nnyo mu bya sayansi ne tekinologiya.
On this particular loan, we are addressing issues of 3 projects. The School of Medicine was the first school at Makerere University, established in 1924. And they are in some of the facilities that were built as far back as 1930 and 1940. The East African and Uganda Medical and the Dental Practitioners Council actually put a moratorium on our training, saying we do not have the facilities to train the students in those areas of medicine.
Ababaka abatuula ku kakiiko kano bawagidde ekya gavumenti okwewola ensimbi zino, wabula ne bakikkaatiriza nti omutema gw'ensimbi gavumenti ya Uganda gweteekwa okubeera nagwo mu nteekateeka eno oguteekwa okubaawo okusobozesa kaweefube ono obutazingama nga bwe guzze guba mu nteekateeka ezimu. Omulimu guno okusinziira ku bakulu gwakutandika omwaka ogujja nga gwakukulungula ebbanga lya myezi 42 era nga ku nsimbi ezo obukadde bwa ddoola 16.2 gavumenti ya Uganda erina okwongerako ensimbi obuwumbi 14. Kati oluvannyuma lw'akakiiko kano okwanjula alipoota yaako eri Paalamenti eyawamu, minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi waakusaba Paalamenti okukkiriza gavumenti okwewola ensimbi zino amangu ddala ng'omwaka gw'ebyensimbi guno tegunnaggwako.